Ni mu masaha ya mu gitondo ndi Rwampara. Aho ngiye kuganira n'urubyiruko ndetse n'umujyanama w'ubuzima. Icyo nshaka kumenya nawe ushobora kwibaza uti ni iki? Ese uretse kuba turi muri iki gihe cyo kwirinda COVID-19, aho gukaraba intoki kenshi ari bumwe mu buryo bwo kwirinda, ubundi ni ukuberekera ngombwa gukaraba intoki. Reka negere Afsa nsanze arimo arakaraba intoki.
Ukuntu ubundi wakaraba intoki, ubanza ugafata isabune uko yameze kose, ukabanza ukayisa nk'uyitosa kugira ngo igufate hariho amazi makeya, warangiza ugakaraba, ugashyira ahantu hose, ugakora mu mpande zose z'intoki zawe nk'amasegonda 40 cyangwa 45, warangiza ugakaraba. Ugakaraba neza. Akamaro ka mbere ko gukaraba intoki biturinda indwara nyinshi cyane, cyane cyane ko dufite icyorezo cyugarije isi muri rusange, bityo bidusaba kuba twakaraba intoki kugira ngo tukirinde. Ariko no mu buzima busanzwe dukaraba intoki kugira ngo twirinde indwara zigiye zitandukanye ziturutse ku mwanda, cyane cyane ko bidusaba ko niyo tuvuye nko muri toilette tubanza gukaraba intoki kugira ngo tutaza kugira ukuntu bigenda tukajya nko kurya ku meza tutigeze dukaraba intoki.
Uretse Afsa, ndi kumwe kandi na Delice na Fiston, baratubwira uko biyumviye bamaze gukaraba intoki.
Ndumva meze neza, hariho akayaga igihe ziba zinashyushye wakuza amazi zigahita wumva zimeze neza.
Ndishimye cyane kuko hari igihe nyine bakoze nko bakoze ibintu byinshi bakaraba intoki ukumva nyine urabohotse.
Iyo umaze gukaraba intoki uhita wumva nyine uri fresh, no gufata wa mugani ikintu cyo kurya ukaba warya ukumva kutekanye, nta n'ikibazo kindi ufite.
Uzi ko ari byo, nanjye iyo maze gukaraba intoki mba numva nkeye, nakwikoraho no mu maso, nta mpungenge zo kuba narwara, nkumva mbese ndatekanye. Bonchance ni umujyanama w'ubuzima, nawe ngo hari uko yiyumva.
Uhita wumva wikunze, uhita wumva nimba nabyita nk'ibineza neza muri wowe, wumva ugize ukumva ugize ibindi bineza neza, ukahita wumva utari ko burya nasaga nabi, ugahita wumva intoki zawe zirakeye, ukumva utakwishisha kuba wakwikora ku munwa kuko wumva ko wakarabye.
Ukuyeho ko turi mu gihe wenda cya corona, ubundi gukaraba intoki mu buzima busanzwe bimaze iki?
Gukaraba intoki mu buzima busanzwe dukuye ko dufite icyorezo, wenda ko byarushijeho gushyirwamo imbaraga n'ingamba. Ubundi mu buzima busanzwe intoki ni imwe mu nzira yadufasha gukwirakwiza indwara, kwandura byihuse. Turasuhuzanya, dukora ku mafaranga, dukora ku nzugi, dukora ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Tuba dusabwa ko tugomba gukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune kuko biturinda kwandura buriya indwara nyinshi zandurira mu biganza byacu. Iyo rero twakarabye amazi meza n'isabune tugakaraba neza ku buryo twumva ko umwanda wadushizeho, biturinda kurwara. Hari indwara urazandurira mu mwanda zirimo inzoka, cyane wenda ko tugomba kubwira nk'ababyeyi by'umwihariko. Buriya ababyeyi nitwe dufite uruhare runini ku muryango. Kubera ko twe dufite uruhare runini ku muryango, ni na ngombwa ngo turusheho kugira isuku mu rugo, haba ku byo dukoresha, haba mu gikoni, haba ku bana, haba ku myambaro, haba ku mubiri. Ibyo byose rero biturinda kwandura indwara izo ari zo zose iyo twarushijeho kugira isuku, by'umwihariko tugakaraba intoki neza amazi n'isabune.
Bonchance kandi arongera akatwibutsa uko coronavirus yandura.
Yandura mu matembabuzi. Iyo turi kuvuga amatembabuzi ni ibyuya, aho tuvuga ngo buryo turamukanyije, ngiye kugukora mu kiganza, nari nanduye, ibyuya byanjye bikakujyaho, icyo ni kimwe gishobora kuba cyakwanduza. Ikindi cya kabiri, iyo tuvuga nyine ngo abantu bambara agapfukamunwa, nuko nshobora kwitsamura ya matembabuzi aturutse mu kwitsamura kwanjye akakujyaho, icyo nacyo kikaba kirakwanduje. Ni ukuvuga ngo rero COVID yandurira mu matembabuzi. Niyo mpamvu dusabwa kugira gute kwirinda kuramukanya kugira ngo tudahane ibiganza, nkaba nakwanduza bivuye mu matembabuzi avuye mu biganza byanjye. Niyo mpamvu tuvuga ngo iyo umuntu agiye gukorora cyangwa se kwitsamura, ni byiza ko akingaho akaboko kugira ngo amatembabuzi yanjye atakugeraho. Ni na mpamvu tuvuga ngo si byiza ko duhoberana kuko umubiri ugira utwenge. Turiya twenge tuba turimo ibyuya, ayo ni amatembabuzi. Kuko iyo mpoberanye nawe nkaguha umusaya ukampundi, amatembabuzi ari kuri njyewe aba akugiyeho. Bivuga ngo uko niko COVID yandura. Niyo mpamvu tubwira ngo abantu ibyo bintu babyirinde, kubera ko biri muri bimwe bituma ikwirakwizwa cyangwa yandura vuba.
icyorezo cya coronavirus wagikura ari hose. Uretse no guhura n'umuntu ushobora gukora ku kintu umuntu urwaye yakozeho nawe ukabura cyanduye. Niyo mpamvu ari ngombwa gukaraba amazi meza n'isabune kandi inshuro nyinshi, cyane cyane ko utanamenye aho wagikuye. Erega no gukaraba ntacyo bitwaye. Ese ubundi n'iki cyaba kikubuza gukaraba intoki?
Okay, turi abantu sibyo, kandi akenshi cyane cyane nk'urubyiruko bisaba ibintu byo gukaraba utajya nyine babyumva neza, cyane cyane nk'iyo wambaye neza ari ahantu ugiye. For example nk'iyo wajya araba umujyi usa neza uvuga ati ugomba kubanza gukaraba intoki, ugatekereza amavuta yawe wisize, ugatekereza ibintu byinshi urumva. Ariko buriya byose ntacyo biba bivuze, cya mbere n'ubuzima.
Françoise we ngo yitwaza utuvuta kuko yanga kugira intoki zumye.
Muri iki gihe cya coronavirus ngewe iyo mvuye mu rugo nitwaza amavuta, nagera ahantu ho gukaraba nkakaraba, narangiza nkisiga amavuta mu rwego rwo kwirinda umwera ndetse ndushaho no kurwanya coronavirus, nyirinda ndetse nyirinda n'abandi.
Ushobora kuba utakunda kugira intoki zumye nyuma yo gukaraba intoki, kimwe nuko bishobora kuba ntacyo bigutwaye. Ushobora kwitwaza amavuta ukayisiga nyuma yo gukaraba intoki cyangwa ntunayitwaze niba utabikunda. Byose ntacyo bitwaye, icyangombwa nuko ukaraba intoki kugira ngo intoki zawe zanduye zitakubera intandaro yo kwandura indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda. Noneho bikaba n'akarusho kuko mu kwirinda coronavirus, gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune ari uburyo bwo kuyirinda. Nkuko mwabyumvise rero, gukaraba intoki bituma wumva wikunze, wisanzuye, utekanye, kuko nawe rega ubu byumva kumeze neza iyo intoki zawe zisukuye. Reka rero mbere yo gusoza nkwibarize, ese wowe wiyumva gute iyo umaze gukaraba intoki? Jya ku rukuta rwacu rwa Facebook twita ni Nyampinga maze utubwire. Hanyuma mukomeze kuzirikana gukaraba intoki neza kandi kenshi.
Iyo usoje gukaraba intoki, umuntu amaze gukaraba intoki neza n'isabune akiyunyuguza neza, tuvuga rero kugira ngo umuntu yumve koko ko akeye, hari uburyo aba yumva ibiganza bisa nk'ibi hahita hazamo impinduka mu biganza, uba wumva bimeze nk'ibiri kuvuga. Icyo ni ikimenyetso kikubwira ngo intoki zirakeye neza.
Mugisha Pamela ni Nyampinga.
Ikiganiro ni Nyampinga, ijwi ryacu, urubuga rwacu.